Isithombe samashumi amabili nambili. Usizo lwendoda eyayilimele. ULuka 10 amaverse 25 kuya ku-37. Singaqiniseka kanjani ukuthi siyamjabulisa uNkulunkulu ngezinsuku zokuphila? Imibhalo isifundisa ukuthi kufanele sithande uNkulunkulu nabantu bonke. Kodwa ibaphi abantu okufanele sibathande? UJesu waxoxa indaba yomuntu owayehamba emgwaqeni oyihlane, wahlaselwa amasela, antshontsha yonke into ayenayo, amshiya ethi ufile. Kwaqhamuka amadoda akholwayo, ayibona le ndoda, kepha awazange ayisize. Kwase kuqhamuka isihambi ngaleyo ndlela, sayidabukela indoda, sayibopha amanxeba, sayigibelisa embongolweni yaso, sayiyisa endlini yezihambi ukuyosizwa. UJesu wathi, uma simthanda uNkulunkulu, kumele nathi silukhombise lolo thando ngokusiza noma ubani osenkathazweni.